Kristo ane emayote imbisha moyo wangu nifulizo ya baraka inaamsha shangwe ku unifu jae furaha na amani
nifunze nikupende nikuandame kote moyo wangu ukajae furaha na amani
na Sana Bwana aniwezesha huku salama aniongoza hata kule nyumbani Yesu alinitafuta njiani mbali kwake Akatoa damu yake nipone
Wanee